flavor of Afro Lulu music. Hits on.
Munakatala sanike kaka hanga waila.
Amina mmesa shauna kuanda mina.
Munakatala sanike mama, sanike tata hanga waila.
Yola palose kaka muna jinguluka.
Munakatala sanike kulu, yami kusanikowe kaka hanga waila. Muzuwa mazengo na tondo tondo yaya. Moyo kangwa hitanga na mama uwa uchimu. Mama kumafuke ya kwa ya wapi. Kumafuka kuna ngumbade wose na micha ushona. Kumafuke ya kwa ya wapi. Kumafuka kwa ngumbade wose na ngumbana nginga.
Could you ever say how sad and empty I feel today? Tungelo bakumbate wa shit that I planned.
Why?
Okay, listen. I'll brave the bitter grief that comes, and I'll try my best to understand. Why did you have to go away? Why wasn't it right for you to stay? What I'm suffering seems so unfair. But one thing is for certain, my love for you will always be there. Yeah.
For real.
Mazua mavulu, want to bring you back. Ngune jiva, umo ngune seka. Nguna lili, masoji anafumu. Nothing.
Kawechi kuiza.
Kumafuke ya kwa ya wami.
Yeah, yeah.
Kumafuka kwa ngumbata wasena.
We are praying for you. Go rest in peace.
Kumbulu keno jembe tulile ya. Kumafuke ya kwa ya wami. Kwa ya wami. Kumafuka kwa ngumbata wasena. Ngumana nginga ya. Enuwa kwa junangu lila kutize.
Nakova mona venyawa
Nakusea
Lelo unova na hile ikuze kumafuke. Mama
Kuya nunu na washikuri wanatatika.
Mungu menekele wose wasevaya
Ushona.
Mungu menekele tata wa miaya. Mungu menekele wa mama vaya.
Unakatala sanyike kulu, yami kusanyikove kaka hanga waila. Uzuwa mosengo na tondo tondo yaya. Mwolo kangwa hitanga na mama uwa uchimu. Mama kumafuke ye kwa ya wako. Kumafuka mna mbate vose na mchamshona.